Kunde boy, boy, boy.
Genius.
Flaga got the recipe.
I want to keep you, I no go let you go. Nisha funga na zipu, kwingine nisha sema no. Acha ni kusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die my baby. Na ukinipenda, tajidai my baby. Nakomana zako kachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nite, uniteke, uniteke. Nicheke kama mtoto, uniteke. Baby tiki, hapo ndo penye, uniteke, uniteke. Ninenepe kama mpoto, uniteke. No, macho yake lungu lungu akinitazama, na mimi nageuka nungu lungu, miba inasimama. Macho yake lungu lungu akinitazama, na mimi nageuka nungu lungu, miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda. Ila kuna paparazi na basata, tusichapane madenda. Nakoma na zako kachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nite, uniteke. Nicheke kama mtoto, uniteke. Baby tiki, hapo ndo penye, uniteke. Uniteke, inenepe kama mpondo, uniteke. No, uniteke. Asa baby, minataka ni kukande.
Pinda, pinda mugongo, pinda.
Yani pinda ni kukande.
Pinda, pinda mugongo.
Nishikilie, nami ni kugande.
Pinda,
mina pinda mugongo. Ebu nipe ni kukande.
Pinda.